gengara hamagara mukiringira wangu utazamera nguwate izuye kumusenyi imvuriza banishi izayitana imivuni itemba izayitembana kukuru kundo wakunda nirumara kabiri ushirangi misi unigishe kukwizera wenyine dore ngushika mijeho umutima wanje kukwariwe ubasha kumisha hata zauma nundi kukuru kundo wakunda nirumara Shirangi misi unigishe kukwizera wenyine Dore ngushikamijeho umutima wanje Kuko ariwe ubasha kumisha hata zauma nundi Ejo bundi aratutswe yitwa ikizira Baramutokoza aratonekara cyane Nyamara izina ryiwe mu gihe gito gishize Yahoraga mu mitima yawo Nyamara izina ryiwe mu gihe gito gishize Yahoraga mu mitima yawo Umusirikare wese ugiye kurugamba Unyigishe kurwanisha uburyo bwose Kuko amanywa n'ijoro Byamura n'isengesho Uzambe gusoza amahoro Kuko amanywa n'ijoro Byamura n'isengesho Uzambe gusoza amahoro Kuko urukundo wakunda Nirumara Shirangi misi unyigishe kukwizera wenyine Dore ngushikamijeho umutima wanje Kuko ariwe ubasha kumisha hata zauma nundi Kuko urukundo wakunda nirumara kabiri Shirangi misi unyigishe Dore ngushikamijeho umutima wanje Kuko ariwe ubasha kumisha hata zauma nundi Abiringiye Uwiteka Imana Bameze nk'umusozi w'isi yombi Nakiza basha kubanyeganyeza Imvura izagwa nyinshi Ntizabahitana Imivumbi itemba Ntizabatembana Abiringiye Uwiteka Imana Bameze nk'umusozi w'isi yombi Nakiza basha kubanyeganyeza Oh, imvura izagwa nyinshi Ntizabahitana Imivumbi itemba Ntizabatembana Abiringiye
Uwiteka Imana
Bameze nk'umusozi
w'isi yombi
Nakiza basha
Nakiza basha
Bameze
nk'umusozi w'isi yombi
Nakiza basha
Nakiza basha kubanye
Aie, imi vuni tembaa.